ubikanya cyane nubwitse kubabaje kumura hari uburuhukiro duhagana Yesu wadukunze urukundo ruhoraho
Turushaga, don't say.